hettinire studio kalangu janhirte modon yande joni terminta sappo e joyi nani habaruji e fulfulde min suma amadou janganta habaruji di enda e der ko habaruji di hawrinde dental leydi afrika batnoga e jetabo wadama to enda addis abeba timini golleji mudum dume bibbe leydi afrika domi do de hawrinde ton enda difadu kondan ni suudu sariya mawnu do enda jojjina amadou filla kondar to sariyaji kande wadde leydi tantinaade sappo e jetti ande yewtere men pindana ndara jahangal docteur Fred Sore latido horejo pelle duniya mballitoje himbe lardube jahangal wad leydi Niger ko wadi kanyum kalten do noni wontiri ara filla ko ndarta habaruji men ni ele yewtere France to wete television bitere France 2 hala mbiyetedo fawar jondi ko nani Mohamed ana ko teylatido hore no endan gaddo balla mu yaade e jodo kalen e waddi do balla sane har fila yito e gol himbe leydi France diwtanobe do enda leydi Niger de dimino woni ko waddi inde makko ele halaji dido ni dum waddi ko fawar jondi bandi min tarnan Fude Ahmed filweke habar o endan dum waddi ko fande Omar Hamadou firde fulfulde
hande subaka o wani ko Mohamed Akote yewtida do Radio France biyetedo RFI dum do o halana do filla bibbe leydi France diwdinanobe illu der dubu jinaaji didi e sappo e go Mohamed Akote o duni horejo leydi kamnildimo do filla diwdinal bibbe leydi France be o wadi dugalal makko gal oni dalangal fa wadi jidal yey natoy hakkune makko e horebe fedde murtube wietende Abu Zeid subaka o di do dana Radio France do fi chede kokade ko beni be jofa akote wi adake wartata hala do filla ko wadi witti dum o winde ni bibbe bombe be hunde ko be jami dum adi majjun yottinaka fu abadani do yitata hunde ko wonde tetedo bako Mohamed Akote o holli do ko jama dum do dan Radio France bietedo RFI no hori halaji gom ikalaka
nani wantira hawrida dental leydi Afrika no ga jetta berde ni wadan tondo Addis Abeba horebe leede hawrube to enani hooji hono fawar jondu konda horejo kawjoto do golleje hawrinde endan madini sen en jeewi hande himbe leede afrika den en gatti hakkileji mum e majju sanne dum woni ko hawrinde endan ni le waawi waddande bibbe leede afrika dum woni ko min landino mamman kaka tuda latido hon netno endan gondo le fane fedde wi'eten espace citoyen do leede Niger nani ko haali do majju.
Nous sommes confrontés au problème de chômage.
Kali do filla be ngala golle min kali fahan do filla kojol golle min kali do sador maji kewdi no hani du horebe leede meden pama do mballaga sukabe ummator heede hunde non ko yarta yeso Afrika fum dum hana wede juudal jamaare tawe wartani sadornda mawdo seninim be jidde leede Afrika ya yeso den kay say keba andal majju mane milo ko duudal sukabe ummator hunde non ko wodi sadornda filla kulle ko leede meden anduno demu ka hande leede men nji a fa hande gadde du bitidi ko nimbe teptino ko emun nimbe no tokkiti e gollidide e ceede wabbe hande filla wadude ceede mudu en halal woppa sefa hunde non ko wodi
c'est une question capitale
o wonno betado mamman kaka nene kaldo do filla ko darto hawrinde wada antenda Addis Abeba kenyan to enen difadu ko nan hono fawara jondu jonde suudu sariya ko darto hitandu sappo jeddi on tama fuddama sariyaji ko watto sappo woni ko halte do mun dum ko nan jeewdo filla war horeji himbe sappo do ko nan woni ko sardente ton endam Musa Abubakar Harisu kanyum woni hono dekotodo e kawjedo sariyaji enan zender ye foto e odo batu nani ko haalani Adam Babu Karna e do filla batu o.
Les affaires criminelles impliquent
do filla kita bit abonda ko e hurnyube holli ko nimbe sappo e dido woni ko kitana no wodi kita filla tobe wara goddo e malfe no wodi du fa filla piltodo wara goddo e malfa fellamo nauno de tawe o hebi pabatodo no wodi filla janudo e suka modubi sappo e tati no wodi faham tefobe wara goddo latibe malfe fellira no wodi kite gadado latibe wabbe e malfa fellira na ko mai amma tawe jomun moyai wara ondo de pellande dem barmini jomun na ko mai denne dun sendir kite jiddo wara jomun e mo moyai wara
deliberatement voulu donner la mort et on l'a donné
Obali Moussa Aboubakar ketudo fa arjoni e kawjid sar yaito en ZDR der region mo difa du konda ninto etema en sorwa batu gom wadama noga e jeddi warde noga e jenay lewru janvier ngondo der mundu endang odo batu du konda ni hawrayna ni hono mami en du konto yamiro député bi don jeyabe le region on endang ka en won ko sigili dum dum du konda wada kanado filla himbe lambe be enda lambe fulbe rewbe kanyu e horebe dina e himbe halo nanne to enda ka en won ko hawrto en men sorwa gam yewde laabi ko way hojjede e do filla ko nana chaddeele ko hebete e do hono jahaale na mbiyen du kono durobe seno ya hakkude leydi e leydi dum waddi ko fande madan goje maymuna gazobi maymuna gazibo neddo latido kando horejo non fedde gon jingonor sudu baba o yew foto e bato enda nani ko a halani bandi min ton enda
ila ete joda kalen kan wadete ndo fi jonde jam e himbe dilloobe der guika der wuroji didi tawadi der lady difa der potal galni min tefam min kawra hawrindeji fulbe wuroji gondi no fili may nosorwa gan joda kalen wadi chaka amin e sarobe sukabe ben ndo kulli kewde hano do jonde jam he fi jande sukabe ben he fi dilloobe der guika min kewa dabareji kebetedi ndo inde fedde amin ko wonno durwida gan torra himbe re'a ko min kewtini himbe dilloobe be wuroji mu em garrafi jonde jam wadi min podando hakkilloji mabbe dow biddam bonda ku dudal dilloobe wuroji mu em no fotta e torra dum wadi min goni minen gaddana siri om balla
avons accompagné ce projet
nonni wontirdo filla denagu no to enandu konna maradi fedde arena hawjinde filla durgo e leddi men Niger wadi kenyan kandu konna hawrinde dum du konna be kaabe ngana jodo kalen do filla denagu durobe denne hakkunde leydi e leydi dum wadi ko far jonten hakkunde maradi e kaccina leydi Nigeria don wonno wodi sadar maydi be kal do mudum himbe leydi Niger himbe leydi Nigeria ka en gani potti e odo batti wonni wadi ko famne nibe tedo Salisu Abdou goto non e horebe arena nani ko halani bandemi Mohamed Mamma.
Les problèmes sont multiples.
Sadar majugri no kewi no der munni rafide nako he guika de gon fawo no keppa yonkiji mu gurti ittetedi kando no wadda sadar maji chaka durobe heremobe min jettodo do fi luma ko bisaji di leydi men Niger di e leydi Nigeria do fi on don no wada bisaji ko e ujinaji no gay e jetati ko bibbe bombe leydi Nigeria soggi dilliti awi dimma bisaji soggadi no duudi sanni dum wadi min goni min ngada ewtinaaki dow dabar yegi di min hetta mo sala hebe chaka leede didi di
e faire des ébauches de solutions à ce problème
jangina mawbe wam université Zender tawabe kan nati murtar golle ilun no ga tatle janvier du endan hande de du endan hunde folano sogna lay goldir en jangirde weten université Zender dum wadi ko farjo ne be ngone be jamadu joddi mabbe ko yarto lebbine ko be jobaka min jewti faande ni hore syndicat o biete do fawara jondu konda ni ilu mahamadu nani ko halani min do filla majjundo chalalol adama dawaji
inda noga etati lewru desambur komin desi talkur murtiri dun tokkama sabi min kyamana he horebe ben gidal chaka amin gan joda kalen wadi ndo sodar maji amin di ni hebaki to min bindani be talkuru gan joda kalen wadi no wada talki tati di min lildani be gan tan narral hebe dum fu hebaki gam e jabaki min do yamde de min gadi amma jeddire wittine de to gidal natino chaka amin he horebe ben min kai yewter nigi ammi gam be jamana min ummito do murtere de min goni minen gada de hala kanafata min fon be kalai
har fila murtere ni waddi ko fawal joni hawrina jangobe lekkoli ton do ekitoto golle de leydi Niger do enda kandu konan tajani laamu balle didi gam batte yewtude kulle mabbe de be jamiden endan kulle de jamde waddi ko fande Nasir mun kai la kawsere general hono fedde mabbe de enda o halana Assoumane Sina.
Nous avons dit
mingi ana du hedimin do jangirde de digala no hokkamin andal lobbal gande ciwama dudal majji singaka do labi lobbi digala idi tokka labi gongaji dum wadi minen tilsina jangirde de mabbe lasibeni jangirde to kokkeda andal do labi seria kantol gande den kokkeda diplome ko hokkol habaru allam yo habaruji kokkoita na juju lasibe ceweni jangirde to lokotorobe jangata joomun cuurel gon ñibata don hokkata andelgal andelgol fuwoni sukaɓe hokkaka sabi nokkude no illi ko hana joomu ekkita non gollal gal ɗum waɗi minen ƴantina koye amin loktoroɓe mawɓe e burtotoɗo e kanti jande na ittoɓe yonki
ɓuuɗe criminel
non ni wonno waɗan to gandal le mairie ji ñamedi konnan ni caggal hono fa waɗa jondu konnan ni ɓe gaɗi hono murtere golle ko balɗe joyi ƴaɓɓiɗɗe enɗa e fahannede konna horeje gouvernement noddinoɓe jiidal ɗum narrayi fewi seeɗa caggal majjum waddi ko bandi min hono fahande Habibou Garba Dawi suba ko yaade yoyde ɓe ƴamaɓe to ɓe tawa Ayouba Korombe haalanimo dow filla koɓe tawa kamɓe golle mairie ji
komi andini wata ko pelle amin ɗe wara jooɗo soño fuwola wi'e min gollowa nde hakkeji amin no yaaɓi nduruwo fuu wattake ko tewtata hakkeji bandiraɓe amin ɗi jankinoɓe liggotoɓe saɗarmo goto on ni min godiɗi ɗume waɗi ko kamɓen mosola heɓa nder fi jobdi maɓɓe ɗum waɗi minen dow min gaɗan nduruwo amin fuu sai ñande min kokka hakkeji amin ɗi talata 8 lewru février hittande 2017 min gaɗan burtaki nder galluñi may ngam hollugo mettorgal ɓerɗe amin min gaɗan dow duruwo amin fuu ngam min kokke jobde amin di
non har filla ko darto piɗɗe lettol baldu konnan ni hono pelle ɗe afrique tewtol hono kuppu mawɗon enɗa no woni e hoore mum to enɗan gabon ase allal ngal enɗan piɗɗe nayaɓe ɗe woni ko waɗa hande nde enɗan pelle nayi woni ko heddi ko yaata waɗa piɗɗe ɗiɗaɓeɗe enɗan illu jango Omar Hamma
asawe o Burkina Faso jaalake Tunisie Burkina watti ɗiɗi Tunisie wattai fey gotel nden Cameroun e Senegal du keppodiroy e wakkati keƴaɗo on nden ɓe gaɗi fiya nana Cameroun nanni joyi Senegal nanni nayi kengal alal Ghana jaali Congo RDC ɗiɗi e gotel Egypte du jaali Maroko gotel e ɓolum ko heddini woni Burkina Faso fottan e Egypte alarbare nde to en Libreville jangore mum alkamisare nde Cameroun fottoa e Ghana nder wuro France kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welcome sanne miɗo feccide ɗum
non wontiri e dow yewtere men pinnoni en kaalino haala hono neɗɗo mbiyeteɗo docteur Fred gaddo balla mum yaade yimɓe larɗuɓe jahangal waɗde leydi Niger caggal jahangal waɗi timmi hecci kañaltinan nde woni ko dawiɗo ene galluñame nani yewtere nde enɗam
mbaynagu yaade docteur Fred horejo fedde fijoji nimɓe larɗuɓe nde leyɗe duniyaru nimɓe mawɓe fa waɗi ministre kawjiɗo filla sukaɓe ummatore e filla fijoji pirtol ɓalli waɗi kamɓe neɗɗo joɗanigu mo leydi amérique yaade horejo fijoji pirtol ɓalli e nimɓe larɗuɓe hewɓe ɗum du nimɓe keɓa famde leydi Niger yehino e fijo larɗuɓe ngango rio ngo duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego ngo Allah e docteur Fred yeru no Harno Hassan horejo fedde fijoji nimɓe larɗuɓe nde Niger wiri to yetta Fred Sanem ko waɗi
docteur Fred a walli ɓi leydi amin Balkisa Amadou Mamadou jaaɗo fijo yimɓe larɗuɓe riyo nden o ladanno non Allah he balla maɗa docteur Fred Balkisa ummake darake no yaha he koyɗe mum dow balla lokotoroɓe ɓe leydi amérique ɗum no hokkanmo lawol o yaha Tokyo fijo yimɓe larɗuɓe ko hittade duuɓi ujunaji ɗiɗi e las o natowan ba he doggo
elle va faire l'athlétisme paralympique
docteur Fred latiɓe mballo nimɓe larɗuɓe weltare mawde noon tomum sanne o wi du le Niger o ɓura yiɗede ɓurde nder leydi makko Texas to rima nden o holli ɗume saabi koyemo walla nimɓe larɗuɓe ɓen
jeɗɗire gammi hano ɗo jeyami gollal makkogal waɗama no woɗiri miɗo ƴelanamo jam ɓandu miɗo jiwnana fedde maɓɓe de miɗo yetta yimɓe leydi Niger Balkisa suka debbo noon bawɗo fijo sanne miɗo miiji to fijo Tokyo ko hittande duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ko waɗoyte o doggam fa o yetto to hani yettede
Niger yerno horeɓe hawjiɓe fijoji pirtor ɓalli ɓe mbiri garki Fred nder Niger ɗum mawni sannen gam o waddani yaadu yesso fijoji nimɓe larɗuɓe nder Niger ɗume du waɗi ko ɓiɓɓe leydi Niger gaddoyta tammal darja e fijo Tokyo waɗongo
dow ɗum woni ko habaruji ɓe fulfultili sen wiya kedi jam ar wadde ɗum balla mum emin horan wiyeto assalamu aleykum mbalen to jam waare